Westheatmusic.com. African.
Nana.
Drum beats.
Yeah. Lamba separa mi wakuzanga. Unapunga na miputu kusemuka chami. Wasengu na inga nove unainga nami. Mewa miko besti, friend yami. Puno vilinga vyove vya pavya kungu mwene samo. Kungu sawisa kubata, kungu shinjisa kubatanga. Na vanyike babandende vecha kungu ana. Kalemesa, so it's enough, enough is enough. Kufuma lelo usepa wetu unafu. Wendenga kanawa na yami nawa. Gusale kanawa. Ove uutu separi ami wakuzanga. Lelo na mingu kungu. Kungu. Over to my best friend. Today you and I, it's over. It's over. Obureza me wa miko. Oje uifose ha kabu. Yeah. Amikandale ingu chikefa okale mesomo kechi kwiva kananga. Kandale ingu chichivwe okuwa homo chechi kwiva kananga. Chami kulomba lomba. Chami kuomba omba. Chachikalu kuyoya na yove. Separi ya mi wakuzanga. Ungu soso wakeko utu. Kuna kulombo sepa. Hanungu na kutanda zangi. Kalemesa kuwatanga jami. Sobe utu sepa ya mi wakuzanga. Lelo na mingu. My best friend, today you and I, it's over. It's over. Obureza me wa miko. Oje uifose akabu. Kuna zenove. Hey, yeah. Hey, yeah. Nana.
Prophet Kaumba Golden.
Nana.
Kakas Ministry.
Yo baby linga vyo baby apabia kungu mwene samo. So it's enough, enough is enough.
Downloaded from westheatmusic.com. Yeah.